这孩子。
Hey Fago, it's your turn.
Square word, nigga. When I die, tell my mama I don't cry.When I die, tell my mama don't cry. It's my time, mime aga bye bye. Siku ya msiba, siyeri ya tafurai. Kifo hakina kinga, nika maja. Nita mwacha peke yake, japo tumetoka mbali. Sifa zangu zitasemwa, nisina habari. Wanaonipenda watalia, wasionipenda tafurai. Nitaletewa maua ambao sijaona nkiwa hai. When I die, tell my mama don't cry. It's not my time to live this life. God is my mama, my kids and my wife. Jua langu litazama mapema asubuhi. Utakuwa ni huzuni kwa wale wanaonidai. Wanangu wachome ganja, wanywe pombe wafurai. Ngoma zangu zitaishi mwisho wangu wa uhai. When I die, tell my mama don't cry. Telling the truth, nigga don't lie. Everybody's gonna know that the niggas die. I hear voice of my son, is he calling my dad? Mini shonjo mauti, naliona kaburi. Mungu atatumia malaika, waniongoze vizuri. Nyumba yangu ya milele, tabaki kuwa kaburi. Daddy, tunafosi mjini, tunatafuta mana. Kuna simu ngumu kama bose kiomba muonane. Game imekuwa ngumu, do or die. But I get the load of money, bye.Ima mane nipe hela yangu. Kwenye hela usinifanye hivo mtu wangu. Kijifanyo na nijua togumba na mwanangu. Look everybody in the city have a dream. Mama teaching me to be like a stone. Hard times don't cry, don't forget to pray. I thank God when I wake up every day. My people die every day, you already know. Man you ain't getting money, me I sell my soulI love so much in my mama, my sister, my bro. Without fear on my money and I'm ready to go. When I die, tell my mama don't cry. Nigga take off like I touch the sky. It's not my time to live this life. God save my mama, my kids and my wife. It's not my time to live this life.
Comics, papi!